yande jonne wittodi emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumarou Dianganta ndeere ko e kibaruji men ni yimɓe jeeni o kamɓen nangida noon ni ɓe gono ɓe gaɗa kano fi bonɗo noon ni gam bonnugo hano kulle leydi noon ni ɗum ɗo ɓe noon dama kenga to suudu policiɓe noon ni hara ko ƴewata burtaki ɓe gaɗi kenga ko haɗa dey woɓɓe faddama nder mabɓe ɗum ɗo fa hankase gouverneur mo galluñeme hokki laaɓal dow dimma mursere keɓaɗo noon wuuro Gaya no hawtide e kerol leydi Nigeria e Benin noon ni yimɓe joɗɗinama kawji ɓe filla ƴeewol cellal ɓalli yimɓe noon ni natoɓe nder leydi men Niger di dow ko ƴewata na walla corona virus noon ni ɗum ɗo ni médecin nane mbiye loctorojo mawɗo mo Gaya o hokki fama dow mum yewtere en pindi noon ni hannde yeccata ko nani dow ko ƴewata hano talkuru kiite leydi yeccike dow ko ƴewata hano hoɓɓe gonɗon ko jam boto noon ni hara talkuru do joomum hokkete noon ni gay yaha gollida e mum amma wakkatiji go joomum no watta jamba der mum waɗini hano mbiyen kiitotoɗo Adam Aji o hokkimin fama dow haala kan tokko min on nam pittol haalaji ɗi nder kibaruji men hande subana ni gouverneur mo galluñemey hawri ko koɓe habaruji gam hokkugo fama dow dimma mursere gaɗɗo noon ni dow burtaki ki haɗa horeɓe pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi hano waɗi noon ni ko siri ɗum ɗo waɗini wakkati on ɗon Isaka Hassan 40 gouverneur mo galluñemey noon ni o holli wiide hano himɓe nangaɓe fuu ɓe nangui damano e goni ɓe gaɗa hano fi bonɗo noon ni gam mursere yaago e leydi din ɗum ɗo waɗi wakkati on ɗon ni fama kam Mariama Kenda waddi ɗo haala makko ka
le bilan est de 3 décédés et 2 blessés
yimɓe tato maayi ɗiɗo barmi sapeur pompier en du jaariɓe lawlaw ton hôpital mo ñeme gam ɓe ñawti hannden ni min gatti wiɗagol waɗe gam andude mo en goni dalila bononde ka nangol yimɓe du yimɓe nangama gam ɓe tawama iɓe bulataare mota ɗon takkol elnaser janguinoɓe ɗiɗo e jangoɓe université jeegom kam fuu e gollowo ministére kawjiɗo filla yilarude reedu leydi Niger kan en nanga hande iɓe PJ toɓe gona iɓe ƴamtine gam andude mo en goni dalila bononde ka min ɓeni nanumi wi'ama nangama fadda seni wiɗagol gol hanti nden ko ande mo en goni
faddaɓe
kega ala horeɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi noon ni ko ƴuɓe niya waɗa burtaki noon ni dey ɓe kaɗama burtaki hano ki noon ni koɓe sini waɗugo noon ni ɗum ɗo waɗi goto nder mabɓe noon ni Michael Jodi noon ni o haali wiide ni ɓe kollaka koɓe kaɗama ɗum waɗini kamɓen ɗo ɓe wawta fami no fi o wontiri ɗum ɗo wakkati on ɗo ni o woytarake e fi gaɗɗo nani ko o haali
nous avons suivi la loi nous avons déposé
no lawol laamu leydigol wi'iri noon ni min tokkiri min bindi ɗerol min jarani ardiɓe hawji huɓere den amma min keɓay fuu ɗerol ƴumol to mabɓe wi'ude yaadu metta ɓerne amin ɗum wala dow whatsapp uji himɓe e internet iji mumen ni min jii ɗerol wi'ude ko hawrine fuu to himɓe waɗoɓe hemre kawrata fuu haɗama nder leydi meɗen haalude du dow cuuɗi kokkoji habaru kantan heƴata yimɓe burtake bandiraɓe amin hewɓe du nangama leydi meɗen hannden no tawra no wulƴini sanne ɗum du saabi ko min mbi'i no hani no yimɓe ummo daro tittinkino
kega alal ɗo nder galluñemay horeɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi kawri gaɗi daane worde to ɓe noddi burtaki waɗe kega gam tilsugo gomnati on hokka laaɓal noon ni dow ƴewtinaki gaɗaki noon ni ministére hawjine e denako leydi gaɗa mum dow hano kiitte darne dow himɓe ñamɓe ceede ɗum ceeɗe leydi din noon ni dow fi denako kon ɗum waɗi har ko ƴewata burtaki mabɓe hi kega illa subana noon ni ɓe kaɗɗama burtaki to ɓe cankita e curki bonki noon ni ko watta hano ɓiɓɓe wuroɓe ni ɓe polli mette ɓerɗe mabɓe nani ko wadda dow fi hano mette ko hewti ɓe
min burtake gam waɗude yaadu metta ɓerne amin du min tawi du nokkuje ɗen fuu uddama komin giɗi kanni woni cuuɗe kiite leydi ballira min gi'a to gonga on woni har ko darata ceede ñamaɗe ton enɗe nder ministére kawjiɗo filla sogueji leydi gulɗan e ko surtina ko yofa e himɓe ɗum kanni waddi ko himɓe murti minen policiɓe e gendarmaɓe kan en ni min gonmiɗen jingganu gam kamɓe gonno maaya
min gona minen tewta ni ko watta ko tawe ɓiɓɓe leydi fuu laatake gotum yeeso cuuɗi saria min jitta e neɗɗo fuu ko juɗɗe mum tawa e ley mouradu oɗo heɓe nangue nodde saria no towo faame ko waɗi hen endam fuu min omin ɓi leydi no ndenne ɓe ɗum wajiɓe do am wurtade gam hollude mettae min burti min tawi nokkuɗe fuu haɓɓiniɓe nan dari ko jidi ko nan
avec les conséquences que vous avez connues.
Kabini be no hewi gaddabe der nokure den kenga gan hadugo burtaki pelle jinganoje bibbe leedi sini wadugo nonni alar nyande alalde nonni kenga der wuro zender alternatif espace citoyen nonni be tefi be burtina hala mabbe to wuddu hano mabbe nonni don do wakati on donni police be ngari sankitibe nani ko sadat ilia damala nonni o wi dun no bienni dun no hollan ko labi demokrasi helama del leedi men Niger dinani ko Mustafa Mamman San waddi.
Nous avons eu la notification d'un
Kenya de fa jengi ko be ngalbe bimin wurtago ngol hadama min kebay fulla wol no min jarra hala ka kasenna sariya ka jewi jonka min jogini non do min burto be ninom o min dawa min burti de say min tay nokkuje de fu habini be no kabini no dari no domi domi min tay dum wattako nenno min bimin cojjoto min nato de sud alternative tan do don du kono min tay police be no faddi nokkuje de fu wala to natere wala to wurtori e kadi neddo du fu nande en no kurde enda sey jokka min darri no enda sab do min muuno wadde mitinga ami jonka do hebay lato wade kasenna sabo nokkuje de fu uddama nyanka seyni bi hakki himbe don na jaabe sanne Allah reeni
les violations de liberté ont atteint un certain niveau où kallanu zangarti
non non min duan zender min gara wuro doso nonni do fi de nako leydi dinni e no maragal leydi din wonno yehira don wadi ni kengan nyande Allah nonni horebe pelle jinganoje bibbe leydi nonni be doso hano wonde do jonde hore mun nonni fedde deni hawli hano jama are mun nonto e burtini hala mabbe Yasin nani ko Amadou Mumuni kawjido e fedde mabbe de nonni hano jangital kuddu yeso ko kobe habaruji nani ko Awsu Abdourahmane waddi
le cadre de
dental pelle jinganore himbe leydi galdo sono jama gomnati hokka sogeji are ko gada golleji mu dental galdu ni fa hande janki nyamol ciede e bonondaji gadudi der ministere kawjido fille sogeji leydi ida watta du fa hande dana e gomnati ko watta gomnati yari dereji widagol gol gonangol no wade der ministere kawjido sogeji leydi yeso cuudi kite ko watta be juude mu en tawa der fille nyamol ciede e bonondaji di fu jukke neddo mabbe fudu fie sawru gaccem
national
ngulo hite lumo tagabati gango kenga gaddungo mayde himbe tato e kulle kewde mboni wadi fedde bibbe lumobe ko dobe no gadda e ko dobe are no jara leede Yasin nonni be gatti dane bibbe lumobe nonni handen e jango ta lumo gon sonnyu do der gallu nyemay nonni dum wadi har ko je wata hano ko be sini wadugo nonni hande e jango jadimi Nafisa Adamu Sirfo nonni o ye o dekoy gite to fi o no fi o wontiri nani ko bibbe wurobe kokki bawde hunduko mu e har ko je wata fi on don do
dalle binasalono do urbi
dard amini metti hande sanne ara amin boni himbe mayi yottake min kero dun sabi min noddi kedi lumo fu min bi neddo fu to golla hande be acca lumo go lay pa min kolla me torgal gal enda wawdube are kecce min meta ka en ga acca ga are kecce kay ne ombama taade jango no way bonde kebal du hande e jango hattan do hedde nyande go waronde do hebi jong on neddo fulati do no wawi faddade fu faddo baldide hande e jango fa min kolla me torgal amin sanne ko min ji e majjum non sabi ko min gadi dum wana fu goddum non
mi ga bayimri imi bin hasore chebe
kayam ma hina nikse swana
min maya fiji ni mi sonnata wala ko wurta ni kan denne miden jokki sanne gada hala makko amma duni de gonga no wodi du be jokkaake minen miden jokki mu tanko e bandiraabe amin fu e arem en bu
samesu hasaran ne samesu
biro sawara de fedde hawjine e fi ko kobe habaruji nonni wurtake hali do paddol hokkobe habaruji hano dido nonni be wuddo radio mo labari faddaabe noddobe nonni nyande asawi dow yewtere de be gaddidi nonni e wurtiner gon do fi nyaaw coronavirus nonni don do wakati won donni tasiru isifu nonni secrétaire général mo maison de la presse nonni o fantini jadmi Moussa Hassan
de l'annonce de cette convocation
et la min nani noddal mabbe gal endan yo enna suudu mawdu hokko babaruji wadi andinore e do fi hollude mettorgal mudu noddongol kanyu e faande du kondan micchuntunde laamu dow datol ittangol duminaadidi e sappo kalo wa hala kan endam nanne don endam wi'ama sene wodi latido modum memi no wodi lawol yaha to suudu tonda to hala ka halato se ka pennon fennaka hokkama lawol do majjum nden non haana himbe baldal amin be dido be nodde yare hinen jantine do fi goddum fere goddo
la convocation de nos deux confrères à la police judiciaire pour deux croix.
Gahisingo nyau hanorapul nyau kesu coronavirus der region modoso gaya no hodi hanono wuro wondugo kerol e leydi Nigeria e Benin dabareji joddinama ko hisinta himbe nyau gononi do kerol gol gambe ciewa hano cellal himbe natobe del leydi din dum do wadini har ko ciewata minister hawjini e cellal bibbe leydi kan ho iteddirka mun nani ko Sanusi Adamu horejo lokotoro de gaya fantini jadimin fadel alu.
Nous avons deux postes frontaux.
Oh, Lady Maiden, nous héroïdire et Lady Benin et Nigeria. Do Kerol Manaville et Dole, Miden Tauda Loktorobe Nayogum, Yotin Tobe Chellal him et Nato et Lady Niger. Loktorobe Bendu no Godiko et Wulu, et Are, Kanu de Fu, Kwada Yotinaki Chellalgal. Il l'a bien ton du Wala Mobegi, Taurado, Natikado no Taure Benio Coronavirus. Minister Lady Niger Kaujido Fille Chellal, Kanwad de Are and Fu, Kwata Golet. Kebado Fudu, no Fadeteno, Fanyauti. De jomu no cikado du se cellal mu eti hande ni basi funo wala
ngulo hite gango nyande mauna witine non ni to miliyagi din non ni farjon en cuudi hudo non ni ko watta cuudi jetati yade jenay kanje mbuli non ni he kulle kewde yahi wulo der ngulo go non ni Muhammadu Sumana goto der himbe be mursira de hewti nani fama ko hokki jadimi Michel DJ
Jotto chombe gom kan hite gazu mun sottori nangoy sekko guluguni waddanimi bononda sanni gan wadam bali hamre e woronja di hite ge nyami gai mawdi naydu fukukki der magge biti gialgo wala ko wurti der magga yo em bale jetatu na jenayo hande ngala fu to bala min e hore am mido tawa der mabbe kolta de burto dimi den tan kan wonani kan hande balladu kan nimi kedi e himbe dane de gattami du ni woni mo Allah hokki fu wara wallirami
To min garan der yewtere men pindinel waawi nangede kasu hitane yaade duubi joy nonni na jukke ciede gadoje inaaji nay yaade ujinaaji la suugi nonni neddo gaddo jamba do holare de hokka derol gang gollida hano misali ko jol ciede bank e ko nandi ni nonni jomun yaha wada jamba der mum kite todo Adam Aji Fantini Jadimi Balkisa Hamidu e celolol no jomun jukkirti
Don hale do ko fi no hano jamba ko wawi wadede do derol bolol ko dum dekani jungu domu gan hokkude goddo gollirangul sai kokkaado o yaha rujjito golle den wadira den gon fere kitotodo Adam Aji famini do majjo
hande en kalan e do jamba ko wawi wadede do derol bolol nangol dekol jungu atol kem tati e chapan nay gol sariaji leedi men Niger hali domu
famimme no woni no dum wontiri
Hunde non ko laati narral derol wade jomun deka jungo mudun lay e derol gol hedda nokku to bindi goddi gatte sey ya hokko neddo goddo fere jo wi'amo mi haala noyte dume dume bindata do maggol wobbe se hebi dum fu no wawi wattita wala no yirdi gon ko wana ko kaldu narudon do mun
himbe no bawi wadde jamba do majjum
himbe no bawi wadde ya jamba do majjum sani jomun hokkama derol gol sey jomun holla dum wi'ana mane nani hunde mane on enda mi deki jungo do derol gol mi haala noyte ko bindoyta do maggol ko golla golle den on dum woni sek ko hoyto cede ni endan no laato tawe de ko do jungo do derol gol on endan tawtaake don wakkati hono cede jabete ni sey o wi'ato jom o sa yeyfu binda do derol gol kaza jabwa sey jom ya ruddi to badum e do ko be nardi dum wada ko mum fere go
donc on est dans l'infraction d'abus des blancs
ko senni nyemmingol signé goddo kanju e ko biiden joni o
différent limitation de la signature là on est dans le cas du faux
e don sedi samé gan do enda nyemmingol hono dekol jungo goddo wiita kena fewre kanyu e fenande ga wadu signé jomun non heba njaha ngadwa gollal gon laato se timama fu e jomun kan wadi dum laato bindi hono kawta no laato ko ndam bindi di hore mudum tawine do kay hakkunma e jomun non derongol endan do deki jungo e gol tabiti e gol wodi gol wala fenande misali jomun wi e nja ko ja ujunaaji no gay tan njaha bindowa ujunaaji chapande nayna miloyi didi ne derongol ngol timama yita ke gacci e maggol kan woni on don bonni amana ko hojono hakkunma mu djon derongol endan
to noy wonno ne o majjum jukirte se hebama
l'article 340 di
an datol kem tade chapan nay gol talki sariya leedi men bi neddo fu kebaado do odo jamba no waawi nangede kasu duubi didi yaade duubi joyi chagal mun du watte yoba ujunaaji nay yaade ujunaaji chapan nay
to min darna to habaruji me de fulfulde sayde lamdo holli min jango min gadda habaruji gom min jotna to mum kirtento jam hirti